imico yawe ngukunda ubwo mbura uko mbivuga uburyo witwara mu bandi n'ibyo bingurura ingeso zawe unyara utwo dusoni turangururayo oh darling take my hand let's fly the sky njyewe nawe sinifuza ko byarangira ni wowe umurukundo nyarwo nkumva nanyuzwe reka twikunanire kuko urwacu mbona ari forever agukunda udashira mbere uko bukeye n'uko bwije ushaho kumva mba mushyashya mu mpande zose z'urukundo rwacu twembi nagusezeranya ko ntawadutandukanya undi wanjye natuje kugu mutuzo wawe oh darling take my hand let's fly the sky njyewe nawe sinifuza ko byarangira ni wowe umurukundo nyarwo nkumva nanyuzwe reka twikunanire kuko urwacu mbona ari forever agukunda udashira mbere I'm gonna love you I'm gonna treat you better I'm gonna love you I'm gonna treat you better darling ni wowe wanjye ni wowe umurukundo nyarwo nkumva nanyuzwe reka twikunanire